ngoba wena usiphephelo sami ukuphila kwamku khona uhlezi keso kunene sikangu lungu ngoba Jesus.
In you and Eve, in you and